Izokhala kubani Mosu hambile Izokhala kubani Uma ungaseko Izokhala kubani Isala ngedo In this silence You were my shelter Angengesabi You held my heart Izizwa ngiphephile Now the room is cold Isala Every memory Yankeda Izokhala kubani Mosu hambile Izokhala kubani Uma ungaseko Izokhala kubani Is gone, but I still.